inyandiko ikubiyemo umwanzuro yashyizweho umukono n'umucamanza w'urwo rugereko ishami ryarwo rya Arusha Joseph Kiyondo Masanche ugaragaza ko ari nawe wari washinzwe dosiye y'aba banyarwanda bose abarebwa n'uyu mwanzuro barimo François Xavier Nzonemeye Prosper Mugiraneza Protez Giranyirazo Anatole Nsengiyumva Alphonse Ntezibyayo Tarcisse Muvunyi André Ntagerura ndetse na Innocence Agahutu aba barimo abahoze ari abanyapolitiki n'abasirikare bakuru mbere y'uko FPR ifata ubutegetsi bari bakiriwe na leta ya Nigeri ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka dusoza hagendewe ku masezerano iyo yagiranye n'urwo rugereko ku itariki ya cumi n'eshanu y'ukwezi kwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe umucamanza Kiyondo Masanche yavuze ko uwo mwanzuro wafashwe hashingiwe kuri ayo masezerano impande zombi zari zagiranye mbere ku busabe abo banyarwanda bagejeje ku rugereko ndetse no ku ngingo ya makumyabiri n'umunani y'amasezerano ashyiraho urwo rugereko iteganya ko leta z'ibihugu zizakorana na rwo kandi zigashyira mu ngiro nta gutindiganya ibyemezo byafashwe n'umucamanza cyangwa se urugereko ubwarwo umucamanza yavuze ko bitewe n'uko impaka n'ibindi bibazo byavuka mu ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano impande zombi zari zagiranye bigomba gukemurwa binyuze mu biganiro kandi na leta ya Niger ikaba igomba guhabwa umwanya wo kumvwa ku mpamvu z'icyemezo yafashe cyo kubirukana biri mu nyungu z'ubutabera gutegeka leta ya Niger kubihagarika ishyirwa mu bikorwa ry'icyo cyemezo kugeza hafashwe umwanzuro wa nyuma kuri icyo kibazo umucamanza kandi yasabye ubwanditsi bw'uru rugereko gushyikiriza ubutegetsi bwa Niger uyu mwanzuro n'abarebwa n'iki kibazo bose n'abunganizi babo asaba ubutegetsi bwa Niger nabwo kwandikira uru rugereko bitarenze iminsi mirongo itatu y'akazi butanga ibisobanuro ku mpamvu z'iyirukanwa ry'abo bantu bunazihuza n'amasezerano bwari bwasinye yemera kubakira no kubatuza uretse gutanga impamvu za diplomasi leta ya Nigeria ntigeze isobanura impamvu yisubiyeho ikava mu masezerano yo kwemera kwakira aba bagabo bose uko ari umunani icyakora leta y'u Rwanda binyuze mu muvugizi wayo wungirije bwana Alain Mukurarinda iheruka gutangariza ijwi rya Amerika ko itarizwe no kuba umwanzuro wo kohereza aba banyarwanda muri Nigeri warafashwe itabimenyeshejwe mu gihe yamikorana n'urukiko rwarusha mu bindi byemezo kuko icyemezo cya Nigeri cyaba hari aho gihuriye n'imibanire yayo n'u Rwanda bwana Mukurarinda yavuze ko leta avugira nta nyungu yagira mu kuvangira abanyarwanda aho baba bari hose mu gihe nta cyaha bakurikiranweho avuga ko u Rwanda rwiteguye kubakira mu gihe bahitamo gutaha mu gihugu ko nta rindi kurikirana cyaha ryaba kuko bamaze kuburana ku byaha bashinjwaga